tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sagirabe debbe jam nyalle modo e ngone kikid alkamisar chapan tati lewru janvier hitande 2025 sappo jeddi amde yakori maslima chapan nay e jori Ousmane Niane bu de kabaru jira fili dambele to bobbi jan e do chapan e kewde juri lekkol woni en diam mayo ranewo go naati leemu en hale laamu gaaw e tumbudu gouvernement holti wi de fi dabreji faasu kabe lekkol be kebon jukkina jandim en hikka wallitinde nantinoɓe kabaruji yewtongoji gonduɗe e anniyaɗi waɗede banggal politique ko ɗum wondi wadde ministre kumaniɗo yewtongoji banggal politique ko fanda muɗum faamu ɓeyda heɓede dow yewtongoji ɗi. Bamako capital finatawa e artisanat hirnange afrique il altinaire ƴaɓɓinande eɗen fawi dow yambere sappo ɓerde festival culturel ogo bagna gonduɗo waɗede dangere maayo fleuve niger yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi kikiɗa ko bisimilla moɗo heɗa jottamani chapanɗe juuɗe lekkol woni joliɗi saabe nabbugol ndiyam maayo ranewo ngo ley saaha leydi meɗen ndi hakke juuɗe lekkol chapanɗe jeɗɗi e go'o woni ɗi ndiyam naati ley muɓen le e région ŋaji tumbut e gaawo ɗum holliti illa ɗum hollita le communiqué gooto le batu conseil des ministres e ngaɗɗo alal baare keñen wi maɓɓe ɗe janngirɗe ana jeeya e kapŋaji joyi gonɗi leyɗi e région ŋaji gouvernement o ɓeydi wiide ka torra ka annda ka ƴaɓɓade hewtege ana way hono juuɗi lekkol gelle fuu gonɗe sera maayo ngo fa ɓeydoreɗen faamu keɗɗen Oumar Way Gallo.
Dire les raisons tumbuto ɓe kolliti wiide cuuɗi école gonɗi toon ɗi fuu ndiyam ɗan naati e muɗum ko yahata cuuɗi école capanɗe nayyi e jeɗɗi ɗiɗo kasaraji jotti suudu école bari kooɓe en kañe deux fuu ɓe mbi ndiyam ɗam munni to gawoto kanko laamiɗo académie le oɗon nokku o holliti wiide cuuɗi école noga e jeegom woni ko kasaraji ndiyam ɗan yetti toon yooru les raison motti ɓe kolliti ɗiɗo kasaraji yetti ko yahata cuuɗi école capanɗe joyyi e jetti ɗon cuuɗi école udduɗo gonɗi ley laamu feroɓe soobe kañe aka fa jande jokkite ley ɗeɗo nokkule gouvernement o holliti wiide ana wondi wadde toon danɗe yoga sukaɓe école ɓe du naɓama ley cuuɗi école ɓurɗi fuu ɓattade ɗum en miccitede wiide natugol ndiyam ngol kasaraji ɗi yettiki yimɓele hewɓe ley ɗiɗo région ŋaji fa hande woɓɓe an domtino kani wallirede
e to gawo to directeur académie gonɗini dabreji ɗi gouvernement holti wiide ɓami ɗi e wi makko janngoɓe juuɗi lekkol muɓɓena joli ɓe fuu moƴinanama danɗe fa keɓa jannga na du naɓama ley cuuɗi lekkol goɗɗi fuu ɓurɗi fuu ɓattade e nokkuji muɓɓen keɗɗeɗen ko kanko noddirteɗo Lassana Kumari directeur académie gawo wi Oumar Way Gallo to faccitago Ali Cissé.
Caggal kom ƴewti cuuɗi lekkoliji ɗi ndiyam sori sonaati e muɗum min ƴeewi joom ka hono min mbaawi waɗde yellamde paabo yimɓel gomɓe le ɗiɗo cuuɗi lekkoliji won ɓe mi darnani daanɗe yellaani heɓa wonoyde to faa jannga won woɓɓe ɓe mi paabori banngal kaaki janngirɗi hono tableau kañ ko nanndi muɗum yela sukaaɓeɓe ana heɓa jokkitaade jannde mumen le ɗiɗo nokkule faade kabaru o heɓineede jogalal miɗen gonndi ƴewtaade bonannda o faa mi paama to o yetti cuuɗi lekkoliji ɗi ndiyam naati e muɗum kokoji muɗum ana wawi hedda darad kasenna ɗiɗo cuuɗi lekkoliji ana wawi mu'intinedna cuuɗi lekkoliji gonɗi damal maayo ngo ana wawi nawterede kasenna na du kina fu hele darnite kasen ɗi woni golleji ɗi min gondi wadde tafu
sakiraɓe ɗi kabaruji fo andono mbawi heɓude dow bembe andede dow helame facebook kaña compte x humpitinde e hollitinde nantinoɓe kabaruji dow ƴewtongoji gonduɗi waɗede banggal politique ko laamu gollirɗe kañ e wuddeji ɗum wonno fanda ñalawma jooɗa haala ngaɗɗo alkamisare hannden dow immadara ministére humminide ƴewtongoji politique ko e gollirɗe laamu kañ e hooreɓe gollirɗe nantinoje kabaruji ley mali ɓe dunken ande banggal humpitingol hewɓe kawri hen nen ɓe jetti sanne ngo hakkillo e jantore jantotoɗo amen kanko noddirteɗo jadata mayga omo wonno toon anndi ko heɓinen dow faccitago Ali Cisse e Mamadou Samaseko.
Haalaji ɗi yowike e dow immadaraji gaɗaɗi ɗe leydi amen ndi hono waytidde noyelgal saria mo lendi joɗiɗo muɗum o saria pawiɗo e landingol woteji ɗi fa yetto saria kuncanowo hoore haggitere leydi ndi lewi kanko Mamani Nasire ministre keƴaɗo kabaruji ɓiliji ƴewtade sariyaji banggal politique oɗo jooɗa haala o fana muɗum yo ƴewde hono woteji laaɓuɗi wawi landinirede le leydi amen ndi
sislitati min cuuɓi goo o ɓe andude ko golla waltungoji di dido bo o du waltungoji gollirde ele watangul hakkilo kabar funatawa ngalure bamako tatobo o yewta ngoji kabar wuteji ndere mudum no mi hala ko waylita fay oyali ele seraji wote
kanko lami do maison de la presse nyalom hande o doni banjugo dante holiti wiide nanti nobe kabaruji di darnu mum ana momni san le on do golle
le succès
yirwere ido golleji gouvernement on na yobi do notre gol nanti nobe kabaruji ngallo karutal bangi goto na jogi nafa nodude rawbe worbe nanti nobe kabaruji huppitine jamarande don goddo dum yihon le dartude juude be do gollobe be hinade wati moji banga politika ku e nule gollirde di leedi ndi wondi huncande hore
michin tinde tan wiide fala nyalom hande o wala fu sarti kolta do mo wuteji warta fa landinele mudum le leedi amendi fay so dum yo goto e le golleji di premier ministre keso o halfina jawdi ngoroni fa darono wuteji di le hitan 2025 wattama e le sariya kunchano hore kebe leedi ndi
il altiner jabbenede dangere mayo fleuve niger do be do wiete place 1050 ner yambere sappo berde festival ogo banya ana wonde wadde do mudun golliroobe golle juude do woni artisan en yuri le region ngaji mali difu kanye e seraji leydi med en di wadde kaake mubben e wi hun chambe don hore dabreji fu piyama no de nagu hebirte le onoko le ngal kawrital festival ogo banya golleji kesi kewdi ngodi hikka dum woni ko holti wi kambe hunkembe dun hore anni ko e lala jar ha tour hebinen tiagal ko jidon do faccitango Umar Waygalo
be do yimbelbe yuri le leedi Mali Burkina Faso Niger Senegal Kenya Benin Fayotto Guinée Conakry e be gonde hawrtinde festival ha be galbe no dirta ogo banya so wobbe kolliti wiide ko ciottata ko marsi sanne wobbe do kolliti do wana non dum worri
won benede Burkina
men yuri wadde eden ciotta kadle faso damfani eden jogi chemise ngaji lobbi ka wattu joni o himbe ana fandi ko garata sodde dum won ko habbe min hore min banya gara yurammi mi ciawra wonon ele ballebe do jaati won do ciawrammi himbe meden belti sanne joni sabi rawani yottaki noni lumoji di darnama fa gasi himbe ana gonde warde iwre tafon
kude visiteur d'abord
konairi bangal denago fuddu huncenama hore yalla himbe elbe ana jotto ton be kulitidi yambereji di du be kedintini dum hitandi kande non kanko noddete do Joseph Dugno gonde gondube lannade gal do festival holditiri wiide
cette année am
ko wana yambereji kewdi goddi en kedintini golleji di on kabaru dendori a yottade der gollanaaji enen jogi dum nokku do sukabe garata jewta
ngarobe sanata be kay litini se mudden sanne ko cioggo biengaaji di beeda ko
chaque année je viens
itande fu mido wara hikka mido wa wiide cioggo jaagoji di beedeke fayfa nata biye mudden cioggo mum beedama rawani temen nay wonno hikka be nabi fa temer jeegon wana himbe fu joggi bawde mon
logaddo
wobbe galdo kawrital kolliti wiide yambere de ana beedo yottinde fanaaji lamu ko wonbe leedi di kollitimbe wiide hitande hikka ne yu hitande fina tawa
tamani projet mo fondation irondela do mali do e golli dimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
illa hitande 2011 woni ko lamu mali o jabini dewgal kabirangal dina do tumbande teme didi e chapande jetto berde le sariyaji himbe e galle nenno batte yewtade tobbe yogaje le ka sariya pamaka le hitande 2018 talguru dewgal kabirangal dina kanyendu lamu fu potu fayso tawa hendu fu no hebirte ana sedi fa e tawede ndu talguru sariya andini dun himbe hewbe andana kabar mudun sanne fa be jireden fam andi jantor isa umar tugala do kitango Umar Waygalo e Ali Cisse
rewbe le hewbe gombe le leedi meedin de kanyen bemba tiagal ko dewle muuden kabaaka le cuudi mere ko nande muudun hono kanko Safi Sidi be ko futu duubi jeddi nyaloma hande no ko dewgal makko habbaale misideji di kabe njahay le cuudi meri di wattu jono o do inna sukab di don wiyana bemba
damado nega civil
dewgal am habbuwol muudum yeso mer ana booyi ko hunko watta ka hala muudum fe tay minne e jom suuda o mi kawrnobe do majjum wakkati no mi reedune o wi kam som mi beeyini suko o hebi balde debe fu ngadam meri njaba waytaade to makoto tafo ila maytimi to makoto hunku mako mema e kasen hala mariage civil en Allah faddana en somi yawti mi sukabe am be kebdimi e mako be hono latto nadu so cerango nati hakune amen hodo woni ko latto hakke am
idum famni jati non kanko no dirtir Alassane Bawo holli tiri wiide o do gollo le sud lullirdu centre islamique de formation et documentation o holli tiwi nyaloma hande no dewle kabaade le miside de kanye dewle kabaade le cuudi meri di fu gotum
le doki
effectivement
tawgal kabbetengal mi sidengal talkuru ndokete tum o kan talkuru ndokete do tawgal habama yeso mer fufotum kupingaji talki jipinirdi cede tobe faye toba mondirobe hokete mi sida to dum hokete du meri ngaji tu dudo talkuru so cerango wadi sariya gondo leleji amendi fewde e majjum o gollirte
konayir bangal chrétien be koliti wide yodum wana wajibi jom hokke dirwol so bami fa dewgal mudum habama ton ka dum e tayde fu kanko no dirtedo bomba koni o yoga ciude eglise dan ko kadido eriji ko wana wajibi
le cette frère délivré
talkuru ndokete tum o ka darne fu wala e mudum sabi teddango fu o wala yeso charotobe eglise evangélique kanyunga dewgal kabangal yeso mer andi
civil
ido halajana pamni jati non kanko andan da kabaru sere no dirtedo ali kola koyta o hollitiri wite o yoro ko yubbonoki e dewle kabbetede le misideji di fu dum yubbama le tongande de ngadno hitane 2018 ne an waya do yidi fur habba dewgal mudum
le mariage religieux
dewgal kabbetengal miside kanyum do yo dewgal hakune dewle kewde de sariale leedi amendi jabani darne wotere dewgal kabbangal miside kanyi kabbangal yeso mer jogi so almami kabbo dewgal gal ka teddini sariaji kandi joked le hendi wakati no habata dewgal gal
celebrate le mariage
tayde wiide dewgal kabbangal miside kanyi kabbangal le cuudi meri di fu gotun nyalom hando be kollitiide kabbobe de do dewle le misideji de arkani janginede
Sakirab do kadde kabaruji de ka ando to mbay holtiti gona kilaji modon do numero 76 98 56 56 do mbay holtinde min du na andon wiide du do mbay hedal gal journal magazine garo jikininde o fusini on noddi numero 37 321 mer mer kana tawr don ka no gayta ka credit e telephone modon wassalam yewtere sukaɓe nde hannde ana fawi dow nokkuje moƴƴineteɗe le nokkuje hono eggube gon hele muɗum ko ɗo sukaɓe mbawi yewtude fa ɓeydure ene faamu anni ko kalifa goita heɓin en dow faccitago min e Mamadou Sama Seku
minen e dow site déplacé en gonde sebuɓule laamu Ségou nokku muɗum hertanaɗo sukaɓe onɗon nokku yewtereji na tawa fijoji ɗi ɓuuri fof yidde sukaɓe déplacé en ɓe
miɗen gaɗa fijirdeji sukaɓe hono ballon sa waɗde ɗum ana wela kan sanne miɗen gaɗa du defude fuji misal hono wattude lopalle tasa ɓeyde ndiyam min gaɗa hono min defoɓe miɗen piya du ballon kañe wadde suuɗa suuɗa kañe fijirdeji motoji
kiloji temere kewɗe onɗon nokku o na woodi barbe plateau nokku déplacé en gonɗo e sérengal luura motti ɗo kay sukaɓe na jeewa sanne saabi nokku moɓe hertanaɗo fijoji landinaka no haniri
nokku ɗum min gatta fijirdeji amen ɗon boni joni wala fof ko yewtintame ɓe jiiɗi nokkuɗum en pijirle muɗum moƴƴintine
sidi dikko yo mawɗo galle kanko ɗo woni keƴaɗo déplacé en gonɓe barbe plateau e hakkillo makko ɗiɗon nokkuji yewtereji sukaɓe na jogui nafa sanne wonande ɓeɗo o darda joni en anniyaji lubuɓe moƴƴintinde oɗo nokku o yalla hadde yiltagol sukaɓe ɓe
save children moƴƴinina nokku sukaɓe jewtata ka nokku o boni ɓe gala fof kake ɗeɓe pijira UNICEF du wattino hen koyɗe muɗum ɗo haybugol ɗo nokku kañi ONG ngaji goɗɗi sini ɓe moƴƴintini on nokku joni welami sanne ɗum welani du sukaɓe amen ɓe joni sukaɓe jiiloto tan jemmaji tawi no wona no wuurno arande
nokku déplacé en barbe plateau mo motti halfana ɗum woni gullider développement social tawa service ono andani caɗɗele gorude onɗo nokku bongal yewtereji sukaɓe ɓe madame Silla Fadima Mayga kumniɗo jogolla site déplacé en motti jaabike
bien sûr
gonga jaati développement social ana hakkillo muɗum ko sukaɓe pijirta ko wawi yewtinde ɗum ɓen le d' accorde nde saabi ɗe mbawi wiide kewɗe e d' accorde ɗe ana jogui nokkuji ɗe sukaɓe pijata ko gollidiɓe amen moƴƴini caggal ko direction régional développement social darti e muɓɓen ɗum nafi sanne sukaɓe won gollide komaninde yuɓɓinde golleji muɗum fa yettade haybude e nokkuji egguɓe goni ley mum wattude fuu eɓe gara le d' accorde ɗe taggitade golleji gonduɗi waɗede
to santon wuuro wongo o déplacé en godi wala fi nokku ɗo sukaɓe déplacé en hettana yewtereji e wi Saydou Sagara keƴaɗo développement social gollidire nde no andi jaati wiide ɗiɗo nokkuji na fawo sanne birki ɓeɗo sukaɓe
nokkuɗo sukaɓe egoɓe pijata ley muɗum waɗan fa ɓe jiggita tiɗɗallaji ɗiɗi keɓunoɗɗi ɗum wallanɓe banggal calɗi hakkillo fa yettade ɓengo adamako ka ana metti no egguɓe poti hewdi ɗo hannden ni nde tawe wala fuu nokkuɗo sanɗo ɗo sukaɓe mbawi yewtude le mudon
hunde de godini kanko psychologue Salif Tambini e wi makko didon nokuji yewtereji e jogi nafa modo bangal yirwere suka
le jeu fijideji di ngadan fabe anda ko wodi dum beedo uditinde hakillaaji mabbe fijirde wadan fa suka jaldi mudon pirto fama ko heewi yewtina dum do fijirde suka wadan fa jomon jalo hakillaaji bonni gonde mudon ko naawi dun fa yottaade kulol
bam ko do site déplacer en fraje galbal dum na jogi nokku yewtereji suka be arribe site o te wiide rande do nokku o na jogi nafa modo e lembirki e yirwere suka be sabi e wimabe on do nokku suka be fufu hawrata finnaade fijoji mabbe.